isithombe samashumi amabili nantathu. Umninimuzi ubuyela ekhaya. ULuka ka 12 amaverse 35 kuya ku 48. Uyakhumbula ukuthi uJesu emva kokufa wavuka kwabafile. Abafundi bakhe bambona phambi kokuthi abuyele ezulwini. Wabatshela ukuthi uzobuye. Bonke abakholelwa kuye kumele babe njengezisebenzi ezilindele umqashi ukuba abuye edilini. UJesu wathi kuyoba kuhle kulezo zisebenzi umqashi ayozifica zilungile. Bangani, asazi ukuthi uJesu uzobuya nini. Kumele simsebenzele, silindele ukwamukela ngesikhathi ebuye. Oyokwenza lokho kobe kuyisikhathi sokujabula nokuthokoza. Kodwa kulabo abangakholwa, kuyoba isikhathi sosizi. UJesu waphinda wathi, abaphethe izinceku zabo kumele bakulungele ukubuya kwakhe. Uma bephethe kahle imizi yabo, benakekela izinceku, bayokuthola umkomelo omkhulu. Uma beshaya izinceku futhi bedako, bayothola isijeziso esinzima.